God show me.
Toto na maringo ringo na mzigo wa kifua. Kasura na madimpo dimples na vilipsi vya kishua. Basi njo tuzikwende, tuzikwende sambamba. Basi chunga usivimbe, ukamaliza kandanda. Soda unataka, bia unataka, hakuna matata. Zote utapata. Soda unataka, bia unataka, hakuna matata. Zote utapata. Ukitaka bouncing,
tuko.
Ukitaka round two,
tuko.
Tukipiga night shift,
tuko.
Ikifika majogo,
tuko.
Na bado tunapepea, pepea. Na bado tunapepea, pepea. Jitoto lina asili yake, asili ya kichotara. Anavyominya miungo yake kama limetoka Kampala. Darling, can I have your number? Nikitoka nikuvutie, kidume nitauza shamba, bora nikumaintain. Soda unataka, bia unataka, hakuna matata. Zote utapata. Soda unataka, bia unataka, hakuna matata. Zote utapata. Ukitaka bouncing,
tuko.
Ukitaka round two,
tuko.
Tukipiga night shift,
tuko.
Ikifika majogo,
tuko.
Na bado tunapepea, pepea. Na bado tunapepea, pepea. Gali unavyo spine, spine kama mashine, yani uko fine, fine. I wanna take you my way. Gali unavyo spine, spine kama mashine, yani uko fine, fine. I wanna take you with me. Ukitaka bouncing,
tuko.
Ukitaka round two,
tuko.
Tukipiga night shift,
tuko.
Ikifika majogo,
tuko.
Na bado tunapepea, pepea. Na bado tunapepea, pepea.
Tuko,
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 tuko.
Na bado tunapepea, pepea. Na bado tunapepea, pepea.